Before we read God's word, let us still ask for his blessing. As Lord, we have prayed this morning that you would speak to us. We cry out to you for that living bread, that living water.
Nkosi njengoba sikhulekile ekseni siyaphinda Nkosi siyakhuleka siyacela sicela Nkosi leso singwa esiphilayo nalawo manzi aphilayo.
Bless our eyes in seeing that we might see those things that you want us to see, and our ears in hearing that we might hear that which you want us to hear.
Nkosi siyacela ukuthi ubusise amehlo ethu ukuze sibone lokho othanda ukuba sikubone, izindlebe zethu ukuba zizwe lokho Nkosi othanda ukuba zikuzwe.
We thank you for your word that directs our paths, and we can direct our paths according to your word.
Siyabonga Nkosi izwi lakho okuyilona eliqondisa indlela yethu nendlela yethu ingaqondiswa ngalo izwi lakho.
We praise and thank you for your goodness and kindness that you allow us this grace and such an opportunity.
Siyabonga Nkosi umusa wakho nalolu thando lwakho ukuba uNkulunkulu nathi kuba singaba ingxenye sibe nenhlanhla yokuba kulomusa wakho.
We ask this, Lord Jesus, through your name alone.
Nkosi Jesu lokhu sicela ngegama lakho kuphela.
Amen.
Amen.
Let us turn to a word, John chapter 1. Maybe from verse 19, a word that has blessed me in these past days.
Akuzivuleke izwi lenkosi encwadini ngoka Johane oqala sizocela kakhulu evesini leshumi yeshiyagalolunye okulonazwi leli ebelisenhlizweni yami ngazo lezi insuku.
Now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was.
Lokhu kwakungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bethuma abapriesti namaLevi bephuma eJerusalem ukuba bambuze ukuthi wena ungubani na.
He did not fail to confess, but confessed freely, I am not the Christ.
Wavuma kaphikanga, wavuma wathi, angisiye uKristu mina.
They asked him, then who are you? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? He answered, no.
Babuza bambuza bathi uyini pho ungu Eliya na wathangisiye ungumprofeti na waphendula wathi qha.
Finally they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?
Base bethi kuye, ungubani na ukuze sibaphendule abasithumileyo, uzisho ukuthi ungubani na.
John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord.
Efesile mashumi abili nantathu wathi ngilizwi lomemeza ehlane ethi lungisani indlela yenkosi njengalokho washo Isaiah umprofeti.
Now some Pharisees who had been sent questioned him, why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?
Lapho ababethunyiwe babe vela kubafarisi bambuza ke bathi kuye pho upaphathizelani uma ungesiye uKristu noEliya nomprofeti na.
I baptize with water, John replied.
UJohane waphendula wathi mina ngiphaphathiza ngamanzi.
But among you stands one you do not know.
Qhubeka lapho wathi uJohane baphaphathiza ngamanzi. Umi phakathi kwenu eningamaziyo.
He is the one who comes after me, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie.
Yena uzayo emva kwami, omchilo wezicathulo zakhe ngingafanele ukuthukulula.
This all happened at Bethany on the other side of the Jordan where John was baptizing.
Lokhu kwenzeke eBhethabhara ngaphesheya kweJordan lapho uJohane wayebhaphathisa khona.
Let's pause there. Maybe I will still continue reading a bit later.
Singama lapho kwamanje mhlawumbe ngizobe ngiphinde ngiqhubeke ngifunde ngokuqhubeka kwesikhathi.
What a man John was.
Simanga sendoda masibuka uJohane indlela yeyona.
Was he not an Elijah? Surely he was an Elijah, a true Elijah.
Uma wayengesi uElijah wayengubani ngoba kubonakala ngathi wayenguyena uElijah weqiniso.
Was he not a prophet? Indeed, a great one.
Wayengasiyena umprofeti na ngeqiniso wayenguye umprofeti omkhulu.
But he was sent and he testifies. He knew why he was on this earth for, the purpose of his coming to this world.
Kodwa lapha uyasitshela ufakazi bakhe ukuthi kungani kwakudingeka ukuthi abe lapha. Yini inhloso ngaye uNkulunkulu ayebekile ukuthi abe khona kulomhlaba.
I am just a voice of one calling in the wilderness.
Uthi mina ngizwi lalowo omemezayo ehlane.
May I ask, are you part of God's plan?
Ake ngikubuza umbuzo, wena ngabe uyingxenye yini yalokho kuyinhloso namasu kaNkulunkulu ngawe?
Are you part of God's eternal plan? Your life, is it part of God's plan?
Ngabe wena impilo yakho ikulo yini isu neplan likaNkulunkulu ngawe?
Or are you just an onlooker?
Noma mhlawumbe uyisibukeli.
You are like the one sent. Maybe you are sent, maybe you speak yourselves, full of questions.
Mhlambe wena ngothunyiwe, khona bakuthumileyo, mhlambe uyithume wena, unembuzo eminingi.
Who are you? Where do you come from? What do you want? What do you say of yourself? Call yourself a name.
Ungubani wena? Uvelaphi? Thunywa ubani? Uma sitshela basithumile, sitshele sothi ungubani wena na?
Yet the Spirit of Christ in him. By what authority are you doing this?
Abanye ngendlela abakhuluma ngayo banembuzo eshisayo. Lokho okwenzayo kwenza ngegunya likabani?
His Lord, the one who was standing among them, whom he said, I am not even worthy to untie the thongs of his sandals.
Uthi yena onkosi yakhe phakathi kwabo kodwa bayiboni. Uthi mina angifanele ngisho ukuthukulula imchilo wecathulo zayo.
And in all, I want to challenge you are you, and myself included, are you part of God's, are you in that plan which God had intended for you?
Ngithanda ukuthi ngikuphostela inselelo. Ngiphostela inselelo nami. Wena ngabe ukulo imisu nohlelo lukaNkulunkulu alilungiselele emandulo ngalokho afisa ukuthi wena ube yikhona.
And John was born just prior, just before our Lord Jesus.
UJona yena wayekade ezelwe nje phambili kancane nje ukuba kuzalwe inkosi uJesu.
And maybe for 30 years he is silent.
Mhlambe iminyaka engamashumi amathathu wayethulele nje.
Like his master, he had to wait for 30 years for God's time.
Njengenkosi yakhe okwakumele ukuthi ime leminyaka engamashumi amathathu ilindele isikhathi sikaNkulunkulu.
Whether he grew up in the wilderness, we do not know.
Ukuthi wakhulela ehlane lokho asikwazi.
But at least we hear that when he started his crying out, he was in the wilderness, other side of the Jordan.
Esingizwayo nje ukuthi lapho izwi limthuma waholeleke ehlane ngalena nje kweJordani.
And the wilderness can be a bit unforgiving, can be a bit tough. You don't get the food you want. You don't get the water you wish to drink. You don't have a shelter over your head. And you don't have the blankets at night when it is icy cold.
Ihlane lingaba izinto eziningi. Ihlane lingaba nezinselelo eziningi. Kungenzeka lapha ehlane lishise kakhulu. Awukho umthunzi wokuphumula lishise la. Awekho amanzi lawo wathandayo ukuthi ungawaphuza usehlane. Akukho ukudla ongakudla okuthandayo ulapha ehlane. Usihlwa kuyabanda, awukho ublanketi ongawembatha, usehlane phela.
But we believe that God led him to the wilderness.
Kodwa siyakholwa ukuthi uNkulunkulu okunguyena owamholela ehlane.
He didn't choose the wilderness for himself.
Akazikhethelanga yena ehlane.
Sometimes we have to endure a wilderness.
Ngesinye isikhathi kumele ukuba siphikelele, sikuvumele kube kithi ukuba sehlane.
Not the wilderness that we create for ourselves.
Kodwa hayi leli hlane esizakhele thina ngokwethu.
Not the wilderness where we maybe as children grow up for years.
Hayi leli hlane thina njengeingane esikhule kulo iminyaka.
Under the instruction of our God-fearing parents.
Singaphansi kwabazali bethu abesaba uNkulunkulu.
Under the instruction of God-fearing teachers.
Singaphansi kothisha bethu abamesabayo uNkulunkulu.
Under the instruction of God-fearing preachers.
Singaphansi kwabantu abashumayela ivangeli abamesabayo uNkulunkulu.
And not even hours, but days and months on end, they have labored for your spiritual well-being.
Kodwa lokhu kuhlala kwabo kulendawo abahleli nje mhlambi ihora elodwa bachitha ukuphila kwabo bachitha isikhathi sabo bekulendawo ngenxa yokuthi wena ube sendaweni engcono nekusasa elingcono.
And you turn out like many people who grew up on mission stations.
Bese wena ukhula uphendukele mhlambe uphendukele imishini ohlezi kuyona ohlale kuyona iminyaka.
And for you the mission station is a wilderness.
kuwena imishini iphenduke ibe yihlane kuwe.
And you can't wait to escape out of that wilderness.
Awusakwazi nokulinda, ufuna ukuphuma kulelo hlane lakho.
You were not born on a mission just durch bloße Zufall, just out of sheer coincidence.
Azange uzalelwe nje emishini ukuze kulokhu ukuthi kwathuke kwenzeka nje.
You were not born on a mission to live to please yourself.
Awuzalelwanga emishini ukuthi wena uyithokozise wena nje.
God's word, you heard God's truth. You heard.
Izwi likaNkulunkulu leqiniso ulizwile, amaqiniso onke kaNkulunkulu inganwezwile.
And when you turn 18, when you have received your matric, when you turn 21, when you leave the college, where people have been pleading with God for the salvation of your soul. And when it is finished, you go into the world, into darkness, into shame and disgrace, that it is difficult for you even to retrace your steps.
Lapho usuneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ukhona mhlambe lapho usuneminyaka engamashumi amabili nanye usukufika kwa-matric, hawu uyihambe uhambe uhambe undinde uhambe ujubalale futhi noma usufuna ukuthi kambe ngingakwazi ukuthi ngihlehle ngibuyele emuva uthole ukuthi awusazi nokuthi uzoqalaphi.
Is the spirit in us that was in, I can mention a few, and maybe we can help ourselves, assist ourselves and support ourselves, reminding ourselves of an Abraham.
Ngicabanga mhlambe singayisiza ngalendlela, masingacabanga indaba kaAbraham ukuthi yena wayenhlobuni.
Hear the words. God said, leave and go. And he left and he went to the land which I am going to show you. And that was a wilderness. Abraham couldn't even build a house for himself. He had to live in tents.
Umasicabanga indaba kaAbraham, indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo naye, emiyala emtshela, phuma ezweni lakini, phuma ehlotsheni zakho, washiya izwe lakubo, washiya ihlobo zakhe, waye ehlane lapha engakwazi ukuhlala ngisho endlini, impilo yakhe yashintsha ngokupheleleyo, wahlala ematendeni.
He had to endure storms. Have you been in a storm with your small tent?
Kwakumele ukuba sihlale etendeni. Uyayazi impilo yasetendeni kuneyiphepho. Uhleze etendeni uyazi ukuthi kumpiloni leyo.
Do you know of a David who was a shepherd boy? He had a nice life, shepherd boy. He could sing, he could praise his Lord, get to know the Lord. But then he was called, I am anointing you to be king over my people, over my nation.
Kumbula indaba kaDavide elusi imhlambi kayise lapho lifikizwe limbiza elusile eyilusele kamnandi eyiculela amahubo kumnandi kuyena lo msebenzi ayewenza lafikizwe likaNkulunkulu emthume uNkulunkulu.
And he had to fight many battles. He had to endure being hunted as a wild animal. His life was hanging on a thread. And how didn't he cry out to God for help to save his life?
Nanendlela ephila ngayo David impilo yakhe ilengentanjeni encane efika cibishole efika kwasani izitha zimvukela ngazonke ngesinye isikhathi azakhala enkulunkulu ekhulekela ukuthi uNkulunkulu amsindise kulobo bunzima abhekene nabo.
Saul, the king who had been anointed as the first king of Israel that God chose.
Cabanga nje inkosi yakwa-Israyeli yokuqala uNkulunkulu ayekhetha imzingela.
He became the prime enemy of this man who had the position which God was calling him to.
Yona lenkosi yaba yisitha sokugcina imzingela izingela lona obizo uNkulunkulu.
Until today we hear the Psalms of David, and they are a comfort to us when we have a wilderness to endure.
Size sibone lapha encwadini yamahubo indlela abhale ngaya amahubo lamahubo akhu David okuyiwona asiduduzayo uma sifica sisehlane sifica siphansi kwezimo ezilukhuni sifunde lamahubo kaDavid.
Can we think of a Paul who said, I am a slave of Jesus Christ?
Awucabanga indaba kaPaul uthi yena uyisigqila sika Jesu Christu.
You would say, of all my brothers, no one labored as I labored.
Uthi bona bonke abafowethu akekho osebenza njengami.
Even in the wilderness of having to endure shipwreck, being a whole day and night floating in the sea.
Yena waba sehlane ukuthi nomkhumba ehamba ngawo uphuke antante emanzini lonke uhambo lakhe kube likhuni kube nzima.
Being hunted, escaping through baskets where a basket let down the wall of the city.
Ezingelwa, ehlaselwa, kwaze kwehla lo basket owehla ngeindonga.
Reminds me of Martin Luther as well.
Unkhumbuza indaba kaMartin Luther.
Er war ja auch mal erklärt freier Vogel. Anybody could like you take your pellet gun and shoot down a bird that eats your fruit. And that's the end of that bird. Martin Luther was in that wilderness of being shot. Sorry, of being killed at the king's command, at the command of the church leaders during his time.
UMartin Luther naye wayefika esekuleso simo enjengenyoni ezingelwa abazingeli benesibhamu sokuzingela inyoni. Umzingeli inye nje into ayifisayo. Ufisa ubona lenyoni ayidubulayo isiwile siwe phansi ilokho naye fice sekukho ezingelwa yilaba ababekade bekanye naye befuna ukuphila kwakhe ngubemela uNkulunkulu.
And he together with people of his stature in those years went through the wilderness and relied on the one who only can sustain in these times of extremes, of voices crying out, of opposition, of sickness, of being forsaken.
UMartin Luther nawayithola esekulesi simo engayedwa kanye nabanye ababesebenza njengaye ababeyizwa lento njengaye bayifica sebezingelwa bayifica sebevukelwa abantu befuna ukuphila kwabo befuna kubabulala kungekho ukuthi bangabalekelaphi kwasizwa into eyodwa bakhala uNkulunkulu ukuthi kule ndawo abakuyona bakwazi ukuthi baphephe njengathi namhlanje lo imisele ngoNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uyifica kunzima kulukhuni la ephila khona abantu abaphila naye abanye bebona ngenye indlela befuna ukuphila kwakhe.
Paul was stoned. They left him for dead.
UPaul bamkhanda ngamatshe, bamshiya bethu file.
Was it 3 times that he received the beating of the cat of nine tails? 40 lashes less one. The same as our Lord was lashed.
Naye wathola imvimbo eshaywa. Mhlambe kuya emvimbeni ngamashumi amane. Kube ngathi ushawa njengoba kwenzeke enkosini uJesu. Isikhathi eziningi bemshaya.
You can read. He says, "These are all my marks, the marks of Jesus on my, even in my body. I bear the marks of Christ."
Ngayifundel, uthi ngishemhlane wami nginemvimbo, okwimvimbo engayithola ngenxa kaChrist.
But received such strength from on high, that he could pray that he would even take after Christ in his suffering, be likened to his Lord in suffering. He wished to suffer as Christ suffered.
Wahlupheka ngishemzimbeni wakhe, ehlupheka ngenxa kaKristu. Uzashathi bengafisi ukuthi lokhu kuhlupheke ngihluphekayo ngingahlupheka uma kungenzeka kulinganiswe nokuhlupheka uKristu ahlupheka ngakho.
And even our Lord and Savior, after being baptized, he was led by the Spirit into the wilderness.
Nenkosi yethu lapho sibhajatisiwe yaholwa umoya imholela ehlane.
To be tempted, he was led by the Spirit to be tempted.
Waholwa umoya umholela ehlane uba kwenzakaleni ukubalingwe lapho ehlane.
Verse 29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." This is the one I meant when I said a man comes after me, has surpassed me, because he was before me.
Nguye bengisho ngaye ngithi emva kwami kuza umuntu ovela owavela ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami.
I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
Nami ngangamazi kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli ngalokho ngizile ngibhaphathiza ngamanzi.
Then John gave this testimony, "I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him."
UJohane wafakaza wathi, "Ngibonile umoya ehle ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe."
I would not have known him. This is what John says. I would have not known him except that the one who sent me to baptize with water told me, "The man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit."
UJohane uthi nami ngangamazi, nami ngangamqondi. Kodwa uthi wafakaza wathi ngibonile umoya ehle ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe. Nami ngangamazi kodwa owangithuma ukubhaphathisa ngamazi wathi kimi, "Lowo yakumbona umoya ehla ehlala phezu kwakhe nguyena obhaphathisa ngomoya ongcwele."
I have seen and I testify that this is the Son of God.
Mina ngibonile ngifakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu.
One day he said, I baptize with water, but the one coming after you will come and baptize with the Holy Spirit and with fire.
Ngelinye ilanga uthi mina ngibhaphathisa ngamanzi kodwa ukhona ozemva kwami yena uzobhaphathisa ngomoya nangomlilo.
Jesus himself said one day, Luke 12:15, I have a baptism to be baptized with, and how I am constrained or compelled till it be completed or accomplished.
Uthi ulangazelela lo mbhaphathiso uthi ukhona umbhaphathiso engifisa ukuthi ngabe sengibhaphathisiwe ngawo, ngilangazelela kangakanani ukuthi ngabe siyifeziwe lo usufeziwe lo mbhaphathiso.
So even when Jesus came out of the wilderness,
nangesikhathi uJesu ephuma ehlane,
he still knew he had a baptism to go through.
Wayeqonda kahle ukuthi kusekhona umbhaphathiso asamele ukuba angene kuwona.
And how he was exercised, constrained, that should be accomplished, that he should reach the goal. And he reached it, his death on the cross. And at the end, he could cry out, it is finished.
Wayehlupheke kangakanani ukuba lo mbhaphathiso ufezeke, ukuba ngempela azibone ekanye noJesu, azabe ayibone ekulomgomo, ayibone sesiphambanweni, azaphimisela amazwi ukuthi ufeziwe, kuphelile.
And as I said, sometimes we go into a wilderness and we are compelled. It's not our choice.
Ngesinye isikhathi siyaphoqeleleka ukuba siyithole sisehlane. Akungantando yethu, kodwa khona izimo ezisiphoqa siyithole sesikulihlane.
Maybe it's the wilderness of your family.
Mhlambe kuyihlane lomndeni wakho.
Either be the wilderness of being forsaken.
Mhlambe kuyihlane lapho izwela khona ulahliwe.
The wilderness of having lost a dear one.
Mhlambe ihlane lapho ulahlekelwe lo omthanda kakhulu.
It's not your doing.
Akhona ukwenza kwakho.
But you are compelled, you are driven into it. There's a higher hand upon you.
Kodwa uyaphoqeleleka, uyaphusheleka, kukhona amanye amandla akuphushela kuleya ndawo.
It wasn't your choice. There would have been an easier way.
Bengasikhona ukukhetha kwakho. Uma bekunjalo, besingathi bengaba indlela elula kakhulu.
But how wonderful that these men, they survived the wilderness.
Kodwa kuyisimanga esingakanani ukuthi la madoda wona akwazi ukuthi aphumelele kuleli hlane elingaka ayebhekene nalo.
And they clung to the one, to the only one whom they could cling to.
Babambelela, basondela, banamathela kulowo okwakumele ukuba banamathele kuyena.
And John, he came at the appropriate time to welcome, to introduce the Son of Man, the Lamb of God, the Anointed One.
UJohane uqhamuka ngalesi sikhathi, isikhathi okuyisona sona, isikhathi okwaba yisona sona sokuba azokwethula leli wundlu likaNkulunkulu, lendodana kaNkulunkulu, leli wundlu elizosusa iqede izono zabantu.
and father, mother, brother, sister, child. Wasn't this perfect? Wasn't this God's doing? We cannot fault it. It was God's time.
Baba, mama, dadewethu, mfowethu, ngane. Awuboni yini ukuthi lokhu kwakuyicebo likaNkulunkulu futhi kuyisikhathi ngqo sikaNkulunkulu. Wangekhona ukwenza kwakho nokubona kwakho kwaba isikhathi ngqo sikaNkulunkulu.
Isn't this wonderful today? We can shout shouts of joy. We can dance for joy. We can praise God to all it into all eternity that they adhered to the instruction of God. They said, I have come for this. That's why I have come. And the one who sent me told me this. And that's why I testify. And I can say, this is the Son. This surely is the Son of God.
Singebone yini ukuthi bekuyisikhathi sikaNkuluNkulu ukuthi laba bantu banamathela babambelela kwaze kwaba sekugcineni okuyibona banamathela ukuze basho ukuthi nangu oyindodana kaNkuluNkulu nanti undlu likaNkuluNkulu babikezela bamemezela lezi ndaba ngoba babambelela banamathela kulo okwakumele ukuba banamathele yena.
Listen from verse 6, these wonderful words. Words of life and health, not of death and destruction and whatever sin leads you to.
Amazwi, verse 6, amazwi aphilayo, othanda ukuthi unamathele kuwona, amazwi eqiniso.
There came a man who was sent from God. His name was John.
Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu, igama lakhe nguJohane.
He came as a witness to testify concerning that light so that through him all men might believe.
Lo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe nguye.
He himself was not the light. He came only as a witness to the light.
Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayengozofakaza ngokukhanya.
The true light that gives light to every man. Der uns erleuchtet, dies Licht, das uns erleuchtet. How wonderful. That brightens up our minds, our hearts, our emotions, our thinking.
Kwakungukukhanya oqinisileyo, okukhanyisa wonke umuntu, okwasekuza ezweni. Lokhu kukhanya, okukhanya, ucacise, ugqamise impilo yomuntu. Indlela umuntu izinto ayibuka ngayo nangendlela esicabanga ngayo igqamise kubonakale lokho kuyintando kaNkulunkulu.
The true light that gives light to every man. Are you a man? This true light is for every man. You are not pushed aside. You are not outside. This light came for you. It was coming into the world.
Lokhu khanya kwafikela wonke umuntu. Akekho bekweceleni, akekho bekwengaphandle. Nawe ubalelwe kulokhu khanya, kwakukhanya oqhamuka ezweni, oqhamuka ngaphandle, kuze kithina ngqo.
He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Have you recognized him coming to you? Has his light shone into your being and expelled all darkness.
Waye khona ezweni izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga weza kokwakhe abakhe abamamukelanga ngabe wena nawe awumamukeli na ngabe nawe umchilizele eceleni na.
He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, who believed on his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God.
Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe abangazalwanga ngegazi nantando yenyama nantando yendodo kodwa bazalwa nguNkulunkulu.
Verse 15, John testifies concerning him. He cries out saying, "This was he of whom I said, he who comes after me has surpassed me because he was before me."
Evesini leshumi nanhlanu uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi lo oza emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami.
From the fullness of his grace we have all received one blessing after another.
Ngokuba egcwaleni kwakhe samukela sonke umusa phezu komusa.
Shall we ask ourselves? John says, "Among you stands one you do not know. Do you know this one? Do you know him?"
UJohn uyash ukuthi phakathi kwenu ukhona ophakathi kwenu. Umbuzo ukuthi niyabona yini, niyamazi yini lo ophakathi kwenu na?
Who can lead you into the wilderness and you are sustained? You
no.
Have volle genüge, even if your body ebbs away.
Lowo ongaholela ehlane, noma umzimba wakho ungavumelani nalokho, kodwa nokho akugcine kulihlane.
That you can experience his sustaining power even in sickness and in health.
Ubone ekugcina noma ngabe usekuguleni noma impilo yakho iphatheke kanzima kodwa uze ukuthi kuleli hlane nje lalesi simo isandla sakhe sikanye nawe.
And can you, even if you've been 30 years been silent, may I call it that, but you know the time when you should speak and you know this is now the time that you need to reveal and introduce the Son of God.
Uyasiqonda yini isikhathi? Uyalibona yini leli thuba ukuthi noma ngabe bewuthule iminyaka engamashumi amathathu ngiyakubeka nje lokho ngokwami kodwa ukuthi uyizwele ukuthi manje sekuyisikhathi, manje sekuyili thuba lokuba ngethule lowo ozokwazi ukuthi akwazi ukumgcina umuntu nakulihlane.
And he could call out, "Make straight the way for the Lord."
Yena lo memezayo uthi qondisani izindlela, qondisani indlela yenu emkhondo yenkosi.
Everyone has got his way how he serves the Lord.
You
have maybe chiseled out for yourself a way on a steep mountain that at least you can get to where you want to go. And you have labored for years to chisel out this way that you can reach your goal and what you believe is your purpose in life.
Mhlambe kade ubhizi uthatha ishizolo ushaya uzakhela indlela uthi wena mina ngibona ukuthi izinto kumele ukuba zihambe kanje sewusebenze ngaleyo ndlela iminyaka lokhu uyiqondisela ngaleyo ndlela uthi wena ubona ukuthi izinto izimo kumele ukuba zihambe ngalendlela ocabanga ngayo.
Just in these days we were in Malelane.
Ngalezi nsuku besile eMalelane.
And then Inkosi came and visited us.
Kwase kufika Inkosi yasizozivakashela.
And she lamented that so many churches are springing up in the area, but each one has got his agenda. Each one is a money-making business.
Ithi lenkosi iyakhala, iyamemeza, ihluphekile ngamabandla amaningi aqhamukiswa kwamakhowe. Kube ngathi bonke labantu bashisekelo kuhle kodwa empeleni uyabona nje ukuthi bayifunela kwabo ilabantu abafuna ukuzakhela imali ngakho babona ibusiness ekubeni nebandla.
And they preach like few can.
Uthi hawo bayashumayela, bashumayela ngempela abaningi abakwazi ukushumayela njengabo.
But then the time of getting your purse out comes.
Uthi bese kufika leso sikhathi ke lokuba abantu bakhipha izikhwama zabo zemali.
And the one who's got a business says, I am bringing my 1,000 or 2.
Lona one business abese thi hayi mina ngiyeza lapha ke ngizonikeza i-1,000 noma ama-1,000 amabili.
And then another who's got a good job says, no, I can double that. I'll put down 3.
Lo munye nomsebenzi ongcono athi hayi mina ngeke ngibeke lo mali, mina ngizoyenza ibe ngaphezulu kwalo oyibekile.
And she said, what should we give? We don't have much.
Lo ngenayo uthi hawu manje mina ngizonikelana, anginalutho.
But if you don't give, you don't love the Lord.
Bese bethi bangabe unganikeli ichaza ukuthi awuyithandi inkosi.
And if you give little, you only love the Lord little. If you give big, well, we can see you really love the Lord.
Bathi mangabe unikele okuncane kusho ukuthi inkosi uyithanda kancane. Mangabe unikele okukhulu uveza ngalo ndlela ukuthi umthanda kangakanani uNkulunkulu.
And she lamented it. She was pitying the people that were being influenced in this way.
Ubekhala ikhala inkosi ithi ha uyadabuka dabukela nabantu abadukile abalahlekile ngenxa yokulandela lezo inkolo enjalo.
But John had a different testimony.
Kodwa uJohane na ungena uza nofakazi obuhlukile.
He was prepared to eat honey and locusts in the wilderness, and he never complained. I don't hear that he complained. His words seems as if those honey and locusts were sweeter than a kingly meal.
Ukudla kwakhe uJohane esehlane wayedlela inyosi nalezo intethe asizwa sifunde ukuthi khona lapha ekhona nakhona ngalokho ukudla ayekudlela.
Dressed in camel's hair. Can you dress yourself in hair? You can dress yourself with a skin.
Ungagqoka yini uboya bekameli na? Mhlawumbe ungagqoka isikhumba kodwa uboya bekameli into ungayigqoka le.
I remember the humble beginnings of this mission on which we find ourselves.
Ngiyakhumbula ekuqaleni eminyakeni ephambili isaqala imishini lapha.
And where the leader says, I wasn't concerned about comfort. He didn't even mention comfort. All I wanted was a roof over my head and prayed for, Lord, as long as we can have a roof over our head.
Wababa bengakhathalele lutho lwalomhlaba wayefisa nje ukuthi uma ngaba khona nje uphahla phezukwekhanda lakhe hayi lutho lwalapha emhlabeni.
How often we would come back from a service or an outreach, come home, cold water. You had to jump into the bath or shower in cold water, or not bath at all if you preferred that.
Kugani ngangakanani kade sihambele senkonzweni siyabuya amanzi ayabanda udinga ukuthi ubhave ngamanzi abandayo noma ungabhave inhlobo ke.
Today it's a bit different.
Namhlanje kuhluke kakhulu ngani.
Although there are some that can still say, hey, I am all alone.
Nakuba mhlambe bekhona abanye ababathi, ah, mina ngizwela ngingedwa nje.
No one cares.
Akekho onginakekelayo.
No one loves me.
Akekho ongithandayo.
I'm just cramped into my corner.
Asekumele ukuba ngihlaleke kuleli khonyana lami.
It's at the mercy of others that I exist.
Abanye empeleni bayithola bona besemseni kulokhu abakuthola abakuzuzayo.
We are just dependent on others.
Sincike nje kwabanye.
We always need permission.
Njalo nje sifuna ukuba sithole imvume kwabanye.
And this place turns out to be a wilderness for you.
Ngaleyo ndlela ke osho ngayo izinto kuwena le ndawo kusuyibona ukuthi hayi ifana nehlane.
But what a wilderness if God is with you here.
Liyini ihlane uma uNkulunkulu enawe lapha.
If you can experience God transforming lives, healing the broken, mending and healing the sick.
Umubona uNkulunkulu indlela asebenza ngayo, ethinta inhliziyo zabantu, ephilisa abantu abadangela, bephukile abantu abalahlekile ngokomoya. Ezasiza thinte nalabo abagulayo.
A place where you can get to know the one who's standing amongst you.
Indawo enalo ongafumana lo ohlezi phakathi kweni.
I am not the Christ.
Angisiye mina uChrist.
I am not Elijah.
Angisiye yena futhi uElijah.
I'm not the prophet.
Angisiyena futhi umprophet.
But amongst you is standing one whom you do not know. And that's why I ask, do you know him in this wilderness? Do you know him?
Kodwa phakathi kwenu kukhona ophakamile phakathi kwenu. Yikho ngibuza umbuzo. Uyamazi yini na? Uyazana naye.
And he is the one who will baptize you with the Holy Spirit and with fire.
Nguye lona ozonibhabhatisa ngomoya ongcwele nangomlilo.
Who told John this?
Ubani owatshela uJohane lezi ndaba na?
How did he know to say it in this time?
Wakwazi kanjani ukuthi asho lento ngalesi sikhathi?
And he shied ngqo. He hit the nail on the head.
Washayile isipikile ekhanda.
It was right what he said.
Ethi kuyiqiniso lokho kushilo.
Are we right in unser Urteil, in our judgments? Are we right?
Thina silungile yini, senze okulungile yini kulokho kwahlulela kwethu na?
Are we making straight the way for the Lord, for him, his way?
Siyakwazini ukuthi silungise indlela yenkosi. Indlela yenkosi siyenzela yona inkosi.
I said the way you have maybe for years carved out a way for yourself. And I was referring also to preachers who can make their own way of preaching, who are not like John.
Mangithi mhlambe khona abanye ababhezi bathatha amashizolo bezibezibezitshontshela beyixhozela indlela yayo indlela abacabanga ukuthi yona yona le kumele bahambe ngayo ngisho nabefundisi abanye abazixhozela bezibazela indlela yabo kungesiyona le uJohn akhuluma ngayo.
And then after 30 years
emva kweminyaka engamashumi amathathu,
the one who comes and says, repent, for the kingdom of God is at hand.
Kwaba uye losho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu sondele.
And if he straightens, if you need to straighten out his way, make straight the way of the Lord, are you prepared for it?
Uma kumele ukuba ulungise indlela yenkosi uyiqondise, uyiqondisa ngendlela kaNkulunkulu, ukulungele ukwenza kanjalo.
Are you part, and is your life part of God's eternal plan?
Wena ngabe ukuyo yini leyo ndlela, uyingxenye yini yaleyo ndlela kaNkulunkulu eyisu neplani likaNkulunkulu lokugcina?
In him was life, and this life was the light of men.
Do
you want this life that will be your light, that you can say, what I am is not because of me or my intellect or my doing. I experience God changing my life, steering me onto His way, onto His road. It was not my choice. But I said, Lord, let your will be done. May I be conformed to your plan.
Wena ngabe ukukho yini lokhu kaNkulunkulu? Ngabe wena uqonda kona yini lokhu uNkulunkulu afisa ukuthi akwenze akufeze empilweni yakho? Ungekhona ukwenza kwakho, ungekhona ukuyihambela indlela yakho, kodwa uze ufike ekugcineni lapho uthi, Nkosi, ngikhetha khona lokho ukuba ngenze okuthandwa yimi, ngenze lokho okuseplanini yakho okuthandwa uwe.
And in the wilderness maybe that we are facing, let us cry out like a heart that pants for water in a dry land.
Mhlambe kuleli hlane wizwela inhliziyo eyomile nelangazelela amanzi kuleli hlane.
In a time of drought,
kulesi sikhathi sesomiso.
In a time of flood,
kulesi sikhathi seyikhukhula.
Where you think you'll be swept away, you will just be food for crocodiles and sharks.
Lapho uyibonela khona ukuthi maqhubeka kanje isimo, uzoba ukudla koshaka, ube ukudla kweingwenya.
May He sustain us.
Kwangathi yena nje engasilonda sigcine.
I think Luther translated, wie eine Hirschkuh im dürre Land ausruft, so schreit meine Seele zu dir, O Gott. It's a crying out, not just a calling, not just a bidding, but it's a crying out, schreit meine Seele zu dir. Won't He hear our cry?
Kuleli hlane siyifica kulona, kulesi sime siyifica kusona, njengoLuther ethandaza athi, Nkosi, kuleli hlane ekhala ekhalela uNkulunkulu, Nkulunkulu ngihole ngicine, hayi lokho okufiswa yimi nokubonwa yimi, kodwa kule ndlela eqoshwe nguwe.
So brethren, shall we take the hand of John and the Son of Man, who called his disciples, you are my brothers, I won't call you, I won't say I'm your master, you are my brothers.
Bazalwane, asikwazi ukuthatha isandla sika Johane nesenkosi, yona inkosi eyazi yasho yathi cha, angisizona njengina inceku, angisizona njengina inceku, kodwa ningabafowethu.
Will he not hear us in our distress?
Ngeke nasizwa lokhu kucindezeleke sithola sikukhona.
Won't you make this place to be a blessing and enrichment to me, that this wilderness turns into a garden?
Kule ndawo ifica kuyona ngeke uNkulunkulu akwenzele umusa ukuba uthole leli hlano kulona, uthole amanzi, uthole sigcwele amanzi ngenxa yothando lukaNkulunkulu. Iphenduke ihlane kube ingadi.
Sorry, time is too short.
Ingxolo lesikhathi sifushane kakhulu.
Job, he had to go into a wilderness. It was not his choice. There was a battle raging in the heavens between God, the Maker, the Creator, who holds all in his hand. It was between him and the deceiver of the brethren, the liar, the murderer, who was wrestling over the life of Job.
Isikhathi esifushane kodwa ke sithatha impilo kaJob. UJob ukuthi wahlangana nakuphi ihlane lakhe, indaba yakhe ihlelwa le phezulu ezulwini. Omubi emlandela, omubi emzingela, efuna ukuphila kwakhe. Kodwa ubona indlela uJobe uNkulunkulu amsiza ngayo, laphikelela ngayo, nobunzima abhekana nabo ukuthi waphikelela kanjani. Isitha singaqondela utho olunye, qonde nje kuphela ukuphila kwakhe.
And his three friends came, and for 7 days they didn't utter a word. They just looked at this Job in amazement. They were dumbfounded. They couldn't speak.
Abangani bakhe abathathu abakwazanga ukusho lutho, abazange ukukhuluma lutho, abazange nokuthi kube khona nje bakushoyo. Kwaba ngathi ivaliwe imilomo yabo ngesenza abasibonayo ngokwenzakalayo kuJobe.
And then they started speaking, one after the other, advising Job.
Baqala ke emva kwalokho, omunye emva komunye bekhuluma manje, bemluleka uJobe.
And chapters full, their advice to Job.
Singathi amakhasi ngamakhasi agcwele iluleko zabo, beluleka uJobe.
Eventually God had to step in.
Ekugcineni uNkulunkulu kwathi ukuthi angenelele.
And he uttered his verdict.
Kwaba uyena okhiphe isinqumo.
And this man who had suffered, who was a mere worm, can we say in human terms?
Le ndoda ehlupheka kangaka esingakubeka ngamazi omuntu ngisithi wayefana nempethu nje.
He said, I have heard of you by the hearing of the ears, but now my eyes have seen you, and therefore I humble myself and I repent. I turn around to you, Jesus, the Savior of men, the Son of men, the Redeemer.
Ukuphendula kwakhe uthi, Nkosi, ngangizwile ngokuzwa ngawe, ngokuzwa kwendlebe, kodwa namhlanje amehlo ame akubonile. Ngaleyo ndlela ngithanda ukuthi ngiphakamise igama lakho. Wayengakusho nje, wayekusho ngenhliziyo ephukile, efuna ukuphenduka, efuna ukusondela uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke.
And in the epistle, the letter of John, he says, what our eyes have seen, what our ears have heard, what our hands have touched, we proclaim unto you.
bese kuthi uJohane epistile yakhe lapha emuva ethi lokho amehle ethi akubona nalokho nendlebe zethu ezakuzwa sishumayela khona lokho sishumayela lokho okuphila okwakukithi kuphakathi kwethu.
I wonder whether someone else could maybe close and pray.
Just before we pray, may I add just a few words. It may have been a bit abstract to us. Have you seen the one? Now we're looking for somebody whom we don't normally see. There's another way we can put it. Have we seen the one through whom he lives? Or do we think he lives through me? There's just some advice there. If we consider everybody else to be the one whom through whom he lives, and we the one who needs to be saved into that, that is a safe place. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for all your words today. You are the Savior. You did everything before the foundation of the world. You worked out our holiness. You worked out everything. There's one thing that's important. That we call to you out of the depth of our heart. You will answer because you will save. That we have an ear to hear. You will grant it. That we have a heart to obey. Lord, work that in us. You are giving us your full counsel. We thank you. Now, Lord Jesus, we pray your blessing upon us as we leave.
Siyakhuleka manje Nkosi, sicela ukuthi isibusiso sakho sibe phezu kwethu sisazosuka kule ndawo.
May your saving hand be over us.
Kwangathi Nkosi isandla sakhe esisindisayo singaba phezu kwethu.
And may every time ahead still be a blessed, blessed time.
Ukuba uNkulunkulu isikhathi esiphambi kwethu uNkulunkulu kube isikhathi esibusisekile.
Thank you, Lord Jesus.
Siyabonga Nkosi Jesu.
Amen.
Amen.